lana wangithinta kamnandi kanti ungishiya nesigcwagcwa lo siye sahlangana lana wangithinta kamnandi kanti ungishiya nebhadi kuye wangithinta kahle
Yeah.